Inkandla yami ngazalwa nayo wayikhuleke manje. Ithathe ubumnyama kusuka nyakade ngamhlophe. Ngila kudala ngamhlophe ngamidlusi zimbodla indlala. Dala, I'm too busy to be your slave.